Chaque jamana min be sahili lakana jekulu nyamwa falen la bi mali wele ka kosegi ni mara jekulu dantme wale keleli fan jenyoala mali finitiki fan tuye ala setenando na ko u sembina bo aton la jemimbe niger mauritani burkina faso ani chad jamana chela ka dansa go jekulu wale warangatali kele sahili la jelakila ko jesteng sahel ye dibidibi minambolo ye ko kan jamana dofe bomoko nyeshilembe Francima, hal ni atoroma fo. Minka je, folokoto gelera kosebe, kabini utikalo fanga dafrila. Finitiki fan, ka Francis terun ka bo, jamana la. Francis jamana ye, uka finitiki barkan, jihadisi kele, la yini, bani la se, minka anka kunche, ni samiala. General Mahamat Idriss Déby Itno, T5 Sahel, 609 nyemro, bim mali franche fanga deli, aka dantegeli, mafle kurala. Sebenchika la, T5 Sahel, jekulu nyemro fe, dumadon. Ale res, sigira fanga dafrila finitiki jekulu fanga la afa noye Idriss Déby Itno katanyala sankele nikola